Kuna time hii hasola ijipi. Kuna time ata talanta haili. Kuna time ata simo haili. Oh, kuna time. Kuna time. Stress kibao. Sijalipa madeni yao. Mfukoni tu ni nambao. Juu ata sijalipa hao. Nisikie, dear Lord nionekanie, dear Lord nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen, 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 amen. Dear Lord nionekanie. Dear Lord nifungulie. Ata na mimi niche.
Yo. Came from nothing, doma na muse masanti. Benzo mabima ni gani utatua kwa parking. Square one, missi rudi ya riunte uhai. Kazi na sala ndio mana missi kwa sangi uradi. Family fast, kuna mamorio si trust. Na nikifanya ni koshua, wezi sema ni luck. Mali metoka ni kwa gata, gratitude is a must. We keep it moving, na tujai pika reverse. Nikireminis, sile siku kwa mfuko ni 50. Na dreams akua wealthy, rich, kwanza filthy. Poverty ndio enemy, na imata with the quickness. Na chest bag, daily utadhani inasaka fitness.
Nisikie, dear Lord nionekanie. Dear Lord nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen.